Igitabo cya Esteri igice cya 9. Abayuda bica abanzi babo. Ku munsi wa 13 ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubageraho ububasha, ariko birahinduka Abayuda baba ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Nuko Abayuda bateranira mu midugudu yabo mu bihugu by'umwami Ahasuwerusi byose ngo bafata bashakaga kubagirira nabi. Nta muntu wabashaga kubabuza kuko amahanga yose yari yabatinye. Maze abatware b'ibihugu byose n'ibisonga by'umwami n'abatware b'intebe n'abakoraga imirimo y'umwami batabara Abayuda kuko Moridekayi yari yabateye ubwoba. Moridekayi uwo yari akomeye mu rugo rw'umwami, yamamara mu bihugu byose kandi yajyaga arushaho gukomera. Nuko Abayuda bicisha abanzi babo inkota barabatsemba babamaraho, bagirira ababanga uko bashatse. Ku murwa w'Ishushani Abayuda bahica abagabo 500 barabarimbura. Bicana Parishanidata na Darifoni na Asipata na Porata na Adariya na Aridata na Parimashita na Arisayi na Aridayi na Vayizata, bene Hamani mwene Hamedata umwanzi w'Abayuda uko ari 10 barabica, ariko ntibagira icyo banyaga. Uwo munsi umwami abwirwa umubare w'abiciwe mu murwa w'Ishushani. Nuko umwami abwira umwamikazi Esteri ati, Abayuda bisha abagabo 500 mu murwa w'Ishushani barabarimbura, bicana bene Hamani 10. Mbese none mu bindi bihugu by'umwami bakoze ibingana iki? Hariho icyo usaba ukagihabwa? Hariho ikindi ushaka ngo gikorwe? Esteri aramusubiza ati, umwami nabishaka yemerera Abayuda bari Shushani ejo bazabigenze nk'uko itegeko ry'uyu munsi rimeze, kandi bene Hamani uko ari 10 bamanikwe ku giti. Nuko umwami ategeka ko biba bityo, iteka ryamamara i Shushani na bene Hamani uko ari 10 barabamanika. Bukeye bwaho ku munsi wa 14 w'ukwezi kwa Adari, Abayuda bari Shushani baraterana bahica abagabo 300, ariko ntibagira icyo banyaga. Kandi abandi Bayuda bo mu bihugu by'umwami baraterana birwanaho, bica mu banzi babo abantu inzovu 7 n'ibihumbi 5, baruhuka babangaga ariko ntibagira icyo banyaga. Uko niko byabaye ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa Adari. Ku wa 14 bararuhuka bawugira umunsi wo gusangiriraho no kunezerwa. Ariko Abayuda b'Ishushani baraterana ku munsi wa 13 uko kwezi kwa 14, maze ku wa 15 wako bararuhuka bawugira umunsi wo gusangiriraho no kunezerwa. Nicyo gituma uwo munsi wa 14 w'ukwezi kwa Adari, Abayuda b'imusozi babaga mu midugudu idafite inkike bawugira umunsi wo kunezererwaho no gusangira n'umunsi mwiza wo guhana amafunguro. Moridekayi ategeka ko iyo minsi b'iminsi mikuru. Hanyuma Moridekayi yandika ibyo abyoherereza Abayuda bose bo mu bihugu by'umwami Ahasuwerusi byose, aba hafi n'abakure, abategeka ko umunsi wa 14 n'uwa 15 w'ukwezi Adari bayigira iminsi mikuru uko umwaka utashye, kuko iyo minsi ariyo Abayuda baruhukiyemo abanzi babo, kandi uko kwezi akaba ariko kwababereye uko umunezero mu cyimbo cy'umubabaro, hakaba umunsi mwiza mu cyimbo cyo kwirabura. Kandi abategeka ko bayigira iminsi yo gusangiriraho no kunezerwa, bagahana amafunguro, bagaha abakene impano. Nuko Abayuda basezerana yuko bazajya babigenza nk'uko babitangiye, kandi nk'uko Moridekayi yabandikiye, kuko Hamani mwene Hamedata umwagagi umwanzi w'Abayuda bose yari yagambiriye ko arimbura Abayuda, kandi yari yejeje inzuzi zitwa Puri ngo abarimbura bamareho. Ariko ijambo rigeze ku mwami, umwami atuma inzandiko zo gutegeka yuko ubugambanyi bwe yagambaniye Abayuda bumugaruka, kandi ngo ubwe n'abahungu be bamanikwe ku giti. Nicyo gituma iyo minsi bayita Purimu, bayitiriye Puri. Maze kubwa amagambo yo muri urwo rwandiko yose n'ibyo babonye mu byabaye n'ibyababayeho, bituma Abayuda bategeka iyo minsi uko ari 2 ko bazajya bayigira iminsi mikuru k'umwaka utashye mu gihe cyayo gitegetswe nk'uko byari byanditswe. Barabisezerana ubwabo n'urubyaro rwabo n'abajyaga bifatanya nabo bose ngo bye kuzakuka. Kandi bategeka yuko imiryango yose yo mu bihugu byose no mu midugudu yose bazajya bibuka iyo minsi bakayigira iminsi mikuru ku ngoma zose, kandi ngo iyo minsi ya Purimo ntizakuke mu Bayuda cyangwa ngo urwibutso rwabo rwibagirane mu rubyaro rwabo. Nuko umwamikazi Esteri umukobwa wa Abihayiri na Moridekayi umuyuda bandikisha ububasha bwose, bahamya urwo rwandiko rwa 2 rwa Purimo. Yoherereza inzandiko Abayuda bose bo mu bihugu 127 byo mu gihugu cya Ahasuwerusi. Izo nzandiko zavugaga iby'amahoro n'iby'ukuri kugira ngo ahamye iyo minsi mikuru ya Purimu mu bihe byategetswe uko Moridekayi umuyuda n'umwamikazi Esteri babitegetse, bakabyisezeranira ubwabo n'urubyaro rwabo ibyo kwiyiriza ubusa no kuboroga kwabo. Nuko itegeko rya Esteri rihamye ibya Purimu maze byandikwa mu gitabo.